Exclusive from MalawiChoose.com, another one.
Amune! Mazi fosa chuchitika ndichani kapena ndikulota ndawi ina ndigalamuka aisi malozo chuchitika riyarite diri masiku wosiriza kumona neneri mundu wa mulungu akutafuna gondolos mangwala achikuda kukwira sekeseke kunyambika chiswambii umangoziwiratu wonyenga uyu musevesi yawo amakonda azimai kuwapasa uneneri yakuwakwirakwira sevesi ikatha amai musalire akunama akufuna pange nawo chisengwere amai wochuluka miranga nemalipondo akulera ana awantu amulungu anapita kuti akatombereredwe vuto lawo mirakwina kachitekera kulungu manyasa titawire kwaiye manyasa titawire kwaiye manyasa titawire kwa msogoleri wapanda chinyengo ndiamena nare titawire kwaiye ndiamene yare titawire kwaiye ndiamene yare nkuza titawire kwa msogoleri wachirungamo chimena malonjeza titawire kwaiye chimena machita titawire kwaiye chalongeza usakwaniso titawire kwa msamaria wachifundo amene moyo ukulimba titawire kwaiye akindo kwera deire titawire kwaiye kwatukuno amationerera chifukwe femanyasa tinachuka ndi ulemu tezandimpenda zuwu zolimidwa kunkuno mafuta opikira tula bandi choich munthawi za kampeni anthu tinalonjezedwa 1 million job tizizadya katatu petereza tizakutumba 4,000 kalifusenirero naite pini katundu wakukwera thogoleri yalimo muno malomo chitapo kanthu wakungoyang'ana endi kampanafikapo chalenja ulamuliro gwirizano wakuta mupenani manyasa titawire kwaiye manyasa titawire kwaiye manyasa titawire kwa msogoleri wapanda chinyengo ndiamena nare titawire kwaiye ndiamene yare titawire kwaiye ndiamene yare nkuza titawire kwa msogoleri wachirungamo chimena malonjeza titawire kwaiye chimena machita titawire kwaiye chalongeza usakwaniso titawire kwa msamaria wachifundo amene moyo ukulimba titawire kwaiye akindo kwera deire titawire kwaiye wosazipa titawire kwa woyamba ndi wosiriza musaombere manja mukakala ino ndilibe nanunukira pa moyo wanga wonse sindinawone mponso anthu ozikonda ngati inu mene munali mboma munalibe chikondi chuma munasakaza kugawana nokanoka anzanu ali mboma angofera fungo koma lituvi munabiba ndinu chifukwa chakuzimva ndikuipa mitima manyasa ambiri nachokananu chidu nakuchosani mboma kuti muziwe kuti sikozera munthu mmodzi ndi akulu manyasa titawire kwaiye manyasa titawire kwaiye manyasa titawire kwa msogoleri wapanda chinyengo ndiamena nare titawire kwaiye ndiamene yare titawire kwaiye ndiamene yare nkuza titawire kwa msogoleri wachirungamo chimena malonjeza titawire kwaiye chimena machita titawire kwaiye chalongeza usakwaniso titawire kwa msamaria wachifundo amene moyo ukulimba titawire kwaiye akindo kwera deire titawire kwaiye wosazipa titawire kwa woyamba ndi wosiriza. moyo wa manyasa rero kupanikisika malomo pumira mpuno tumpumira kungwapa kuli kuchipatala tikana titakonekedwa chipinda chawo dwalika ICU tikanise umpahu ndikusowa kwa ntchito kusowa kwa ndalama katundokwera dei sichifukwa chinu anthu wambira kungozipa chiyembekezo chawo chinachoka mabwana inu zanu pano ndiye ziri pabwino zoti anthu afulira kuchakachika kumuzi rero simunga wambe pokosola achule siringaletere sendipiti wanjo kukumwa madzi manyasa titawire kwa iye manyasa titawire kwa iye manyasa titawire kwa msokoreri wa pana chinyembo ne amena nare titawire kwa iye amene yare titawire kwa iye amene yare nkuza titawire kwa msokoreri wa chirungamo chimena malonjeza titawire kwa iye chimena machita titawire kwa iye chalangezo za kwa niso titawire kwa msamaria wa chifundo amene moyo ukulimba titawire kwa iye katundo kwera deire titawire kwa iye Sikola tula manyasa ndikuganiza kutanali wakuluma kako chifukwa mpaka pa fungo lake la minyama sokolera liye samanukana anabwera kei anachoka pondi fungo anabwera emu anachoka pondi fungo anabwera bi anachoka pondi fungo fungo loipa lo samba perezi anabwera chei anachoka pondi fungo anabwera bi anachoka pondi fungo unabwera si Vana siku pizate fungolo ipalo samba pere jomo Manyasa Titawire kwa iye